bakunganyiza kakati na bakwatibwako ebyenjigirize busogeri basabye government eyongere sente zeteeka mu kitongole kino kiyambe ko kusitula omutindo gw'ebyensoma abatwala ebyenjigiriza mu districts ez'enjawulo mu busoga boogedde ku mujuzo gw'abayizi mu masomero secho choka boogedde n'okubulwa ebikozesebwa gamba ng'entebe so nga n'abasomesa okulya amabanja zezimu ku nsonga eziviiriddeko ebyenjigiriza okusereba mu kitundu kino kakati tibiwa Mastura atwala ebyenjigiriza mu district ye Bugiri agamba nti abazadde obutaliisa baana ku masomero n'ebbula y'amayumba g'abasomesa nakyo kizingamizaamu ebyenjigiriza eruddeyo.
Gavumenti yabisaako polisi nti abazaire baliisa abaana. Aye niba headmaster niye bakyama n'abazaire nibakalawo nti oba omwana aleese enkumi ebiri oba kikoba nti omwana bamuyiziza ewaka olwo lutalo tibayikirizibwa ate abazaire abandi ata bwine mwana ngaizi tasasula so abantu bali awo mu dilemma. They can't send the children, they are not supposed, and yet they need the money to implement the resolution de baba bakoze mu AGM district. Tulina pichipichi indala n'emmotoka endala gye twalina yosawo inotetambula kuba yali ekozesebwa kaawo weyamala okuja motoka ya gezizaako okanika sente kigiri imala. Right now we have one motorcycle in the entire district.
Kakati erona agamba nti abasomesa okwetuumako amabanja nakyo kisudde ebyenjigiriza olw'abasomesa nti abamu badduka ku masomero nga batya nti manerenda waamukwatirako bintu byayinza obitwala kale abamu munaye nekibaliriza okulabika nti bakola ki tibadduka ku masomero.
Challenge yona nga senene abasomesa baife ekituijo obalwa mukala guno ogukaali omutono abasomesa bano nyino amaloni they have multiple loans so weyagana nti n'omusomesa niwe aba nga ali wiringa okwidda okusomesa akola nga ali ku tension asomesa abaana ali kulingalinga wewabaawo epikipiki eidda ku isomero n'asooka okwebuzaawo yalumuka ate tayira wewabaawo emotoka enjira ku isomero asooka kubuza nibaani aba abaidye so ekyo kyona
tuleze ile obunafu nti abasenza tibali concentrating olwo ekyo kakati ye mukama Godfrey Michael omulambuzi wa masomero Buyende agamba nti omujjuzo mu masomero Buyende kisudde nnyo ebyenjigiriza nga wadde ekyokulabirako ekyessomero lya Ikanda Primary School wali e Buyende nga lino nno mu P1 yokka P1 erina abayizi 8 wabula ng'ate abasomesa ali omu yekka kati agenda naye mandibadde ensonga eno mugituyambako
enamba y'abasomesa n'abaana omusomesa omulala agemerera abaana 6 na 8 ate nga mu mateeka yandibairagamu mwana omusomesa omulala aba n'abaana 5 na 3 so oyagaanangeyo eri challenge gye tulinayo y'amaani ensonga eyindi egemagana ku bityamo walingirira ebityamo byaife mu Buyende district masomero agasinga bungi gali bubi nenda okuwako example y'essomero lya Ikanda Primary School. Ikanda ng'essomero lina abaana 2,243 ekibiina ekirala kyonka ekyoluberyeberye kirina abaana 8 na 5 aye desike eriri mu isomero eiramba kiliwera desike 10 kitegeeza nti abaana okuva ku kyoluberyeberye otuka ku kyokuna batyama bwa wansi desike dakolesibwako abaana okuva ku kyokutaano kyamukagana kyamusanvu wetulingira mu byobuyondo toilet dola tetuli bubi ratio eri waganfu
kale kakati katubasabire ye joy kawanguzi akulia kitongole ekyobwannakyewa ekya Fabio ekirwanirira enfuga ennungi n'okusitula embeera z'abantu mu byenfuna ebyobulamu n'ebyenjigiriza awanjagidde gavumenti okwongera ku musimbi gw'essa mu byenjigiriza.
Tukubira gavumenti omulanga okubanga increasinga allocation mu nsonga dino ebivireyo nsonga y'ebyokusoma kuba ensonga dino nkulu ino ebimu ku masomero byebiri kustruggolinga nabyo nsonga da budget ojja waakuba head teacher nti lwaki abaana bali kutyama wansi ako atituzza budget titusobola kugula ntebe kubanga esente gye bali kutuwa tizitumala. So tukubira gavumenti omulanga okubanga eyongera ku percentage gyeri kuwa amasomero okuboneka nti basobola okuyamba amasomero gano okutuusa services edebi okusoma eri communities daife n'abasomesa tuenda kwongera iroboozi abasomesa bisere babe mukwekalakasa ate buli bwe bekalakasa abakosebwa n'abantu baife ab'owansi n'abaana baife abasomesa aba gavumenti ekonsidaringe ensonga y'emisale y'abasomesa
kale songa za byanjigiriza.